Oh, when it's saying, oh, kike
ebyensi byonna butalimu byoko bamanya nti byonna lufu bewo tukensi tukobulimba tomanyi ntobenca oli wano oba wali mwatu kubaddegabu walondawo yesu leo
lumangamba bireke
ebyensi byonna butalimu byoko bamanya nti byonna lufu tukensi tukobulimba tomanyi ntobenca oli wano oba wali mwatu kubaddegabu walondawo yesu
Salam.